the best.
Apalis again.
Simba
Wese. Katoto moto moto, ninakula hadi makoko. Sinye gongo wala msongo, katani huwa kwa mitongo. Chii.
Katamtam, kadogo dogo, kameumbi kashepula kimodo modo. Kenye mauno, yani rojo rojo. Kakina makana tesa wangu moyo.
Usijifanyi uko bize, Fatama ex wangu waulize. Nipe utamu ni kutoe krize, chumbani barazani mini shulike.
Go down, go down, go down.
Nobody like my baby.
Slow down, slow down, slow down.
Kakorati kulipa mengi.
Kwa muhogo keupe si mkorogo. Mama mia natokwa jasho, na ingia nikitoka na funga mlango.
Mbake joto joto embe dodo tunakulaga, soko ndobolo tunachezaga. No michoko tukicheza, kana nitokotesha, kana ningoromesha. No michoko tukicheza, kana nitokotesha, kana ningoromesha. Mwili kama chatu chatu na kuwa fiatu fiatu. Kanapo kuwa kitandani, nazidi kukata chita chuta mukati kwa kati. Ndani kwa ndani kisiwani. Shuka down utanikuta, wapasane kwenye ukuta. Nitakupaka hadi mafuta, wachonge mimi ndo full makuta.